Downloadani tikumbana nyimbo zavo ngamba pamalawi wanga
hangati uze hangati uze hangati uze henji ikakala ofata mukumati wobusa akakala wobusa mukumati wofata dana na sintazi tuzi so ipakukala sabwino dana na sitembe nusa sabwino kukala so ipa ikayangula ndikungo nyozera kodi ndindana meneyo ikatutula ndikungo tukwanidwa hangati uze
Ronaldani tikumvera nyimbo zaba mwamba pamalawiwanga.com.